mukibuga enkya tunoonye engoye mwana gwe ssekukkulu lwetuuse tugere mu lusuku tulime tutegeke emmere ey'olunaku lw'amazaalibwa ag'omulokozi amaloboozi tugogole nga nti tulina okutendereza omululuzi azaaliddwa mu kiraalo
Merry Christmas, have you? Na chitu na imugambe.